Sina kizungu zungu, mama you take me far away. Namshukuru Mungu kunikutanisha mimi na wewe. Kuna wengi nimeona, vingi nimeongea, ila wewe unachuma kila ukisogea. Na mimi sioni sisikii kwa vile unavyonipa mama, sababu nakupenda sana na vile ulivyonipa jana niongeze. Tena sioni sisikii kwa vile unavyonipa mama, sababu nakupenda sana na kile ulichonipa jana niongeze.
Ninataka ufahamu
mimi kwako siwezi.
Ninataka ufahamu
navyokupenda mama, nana.
Ninataka ufahamu
upendo wangu jinsi ulivyo kwako mama.
Ninataka ufahamu,
nataka bibi, anataka.
Ninataka twende nyumbani,
ninataka na kanisani,
ninataka
wewe na mimi milele.
Ninataka
mama twende nyumbani,
ninataka
kanisani,
ninataka
wewe na mimi milele.
Baby bro, mi nishakuja kukupika, tukale bata la maisha mimi na wewe. And I know mashoga zako wakutisha, eti kudanga ndo maisha, acha unielewe. Twende beni mwana njenje, kimahaba we unicheze, upande ushuke na unideke mi mama. Tena sioni sisiki vile unavyonipa mama, sababu nakupenda sana na kile ulichonipa jana niongeze.
Ninataka ufahamu
mwendo wa ubani,
ninataka ufahamu
na kwangu una thamani.
Ninataka ufahamu
umeanza toka zamani,
ninataka ufahamu,
nataka mimi anataka,
ninataka
twende nyumbani,
ninataka